guisha, kama unalo tingisha, kama unalo tingisha, kama unalo tingisha, kama unalo tingisha, kama unalo tingisha,
mambo yetu go go mistaki. And no way na miss party. Kuna wengine wamefunga mishkaki. Nje mani mtaniuwa na shpapi. Hebu tuone ulivo jazia na kusalanzia. Na kupa na bia. Na chutaka na kupa madia. So ndasema chichote malkia. Minataka kuliona na snappy. Zile two chicks you can clap it. Kama new school we can fuck it. So I'm taking you back to the top it. Yeah booty so fine, booty so big. I'ma go down, then I go big. Mina go sound, pull up with a lead. Merry go round, I'ma go dig. Bring it back with no hands on. Then you rap to the beat, go call me song. Now na kashenda pepon. Kila nige kutazama na
drop my phone. Kama unalo tingisha, 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 kama unalo tingisha,
Mina ya itaga pitches, pitches. Yana nipa ukicha, kicha. Jachia usili fiche, fiche. Waka pause, biga picha, picha. Unitumie, na waza kupasua kibubu tukatumie. Isi wagari ni kupelega tukatulie. Sama shida zako zipi ni kutatulie. 24-7 menyamo nipakulie. Tingisha, wow, wow, wow. Take it slow, slow, slow. When you go, low, low. You make me go, loco. Uzuri wa nyumba ni cho. Sura sio kesi utapaka makeup. Sitaji ndumba mchumba ono. Kwa hilo ziko tunisharo gega. Kila tukiwa chumbani ni so. Ni maduwana kajo meka. Wanga watakesha tachoka mwishoni. Hawa tutona situki break
kama up. Kama unalo tingisha, kama unalo tingisha, kama unalo tingisha, kama unalo tingisha, kama unalo tingisha.